Elinye ilanga kumina nami ngizophumelela. Elinye ilanga kumina nami ngizophumelela. Elinye ilanga kumina nami ngizophumelela. Elinye ilanga nami ngizophumelela. Elinye ilanga nami ngizoshintsha isimo sasekhaya. Sizophumelela noma besivalela abanye, noma besifungela abanye, noma besivalela abanye. Sizophumelela noma besivalela abanye, noma besifungela abanye, noma besivalela abanye. Sizophumelela noma besivalela abanye,
noma besivalela.
Sizophumelela noma besifungela abanye. Sizophumelela noma besivalela abanye. Sizophumelela noma besifungela abanye. Elinye ilanga nami ngizoshintsha isimo sasekhaya.